You already know.
Classic gang is that we in the body. One who blood that the shots. Mish time got the empty. Bad one.
Fred Grape and this one.
Oof, was your massette?
Let me run the tune.
Life, your massette. Life, your massette. Who could someone have a set?
I love sir, is entertainment music.
Nalikum fole landa ti wali temwa jekashi. Ulibe vinangu umafuna chekashi. Ufwayo kuba mfomu kwa tifipu mubishoni. Last week, wale pepe kana tishoni. Ulesha monangu kupesha day ifi. Screen saver yobe mona baba day ifi. Doso fwayo kuba kumuka kana mkuuchi. Ukufwala Chanel, Versatan Gucci. Ndakula ya kaba nowe ku state house. Jose mbona koyo maps ku state house. Ati kushoo kuli shenki wali fulile. Elo nishi na bantu wali fulile. Nale mwona kwa titetu weule. Ganda sanga na iwe kwa titeti mbeule. Elo nishi naliwa pali laksi. Kashi nishi mula chati ana jemaxi. Bazi nishi takulesha zite kwe shefe. Mewe number one kumasho ya kwa shefe. Mewadu nde milomba please. Munga fwe kwa tala kwa temona tachi. Ayo vaniko. Mewe wali lapwa masho kuchita sheya. Neka mkwewe fiu chitata fiaba feya. Zilo fo iwe data nishi na washa. Saizi yo ama nowe kuche ichi ni wa asha.
Numbayo.
Wate mwama se.
Wate mwama se.
Ufwa afya maset.
Ufwa afya maset.
Life ya maset.
Life ya maset.
I don't need.
I don't need.
Celebrity your friends.
Celebrity your friends.
I don't need.
I don't need.
Celebrity ghetto.
Celebrity ghetto.
You fwa afya.
You
fwa afya. Wawa mulu. Ufile wabafe, musimbo nangu mulolo. No tule pepeka, bena super mulolo. Kukusendia, shilaba leti. Profa big chayobe, mwona baba leti. Fuma bomtima ule kalifia feiwe. Mwatita umukumbwa na kalifia feiwe. Bize bizo lenje bati, you love me too. Bati nishita ulana pali makitu. Mwona, limongola shamo vatilisti. Mwachi kwa Davidoko, na Bobby Easti. Gani wambi, geyoba kuma mapi. Kwa mfashani evidende lande pali mampi. Juti, bomusheo, kilio na wensi. Nalikute mwamami, ule shamo polisi. Ukisinga pali foni, na wamona lobeto. Gani wambi, na upita mzapato. Wate mwama se, life ya mase. Ukusangwa na mase. I don't need you. Celebrity girlfriend. Hello Nish, tengi share money ya mafuta. Iwe bize bize ma take school it dili futa. Like seriously, waliwa evo. Snapchat, watch kwato. Nasty vonga, nalipandanga nalikulo. Wanendo shishinandi. Katwishi ngata kwata mona tachi shinandi.
This one, yes it.